eyo eyo. Mumpulire eyo ebajeko microphone.
Boss Montana Ramani.
Wamoka nase. Ne twasawe dalo yambuke nga tulowoozo n'otuyamba bwe watuuka wasitama ku mitwe gyaffe ne weeyamba omuntu wa wansi omufudde kateeyamba omwavu bw'atwala omusango ku poliisi yaguzza eddembe bizinensi alina ssente gwe balitunza butasika yawo mane pass n'obala emida nga bakuwa kalifuti mu kibaasi paka emida ngaafekinga kolo gavumenti yeekubidde teyambye munaku wadde enduulu yeekubidde lwaki amayumba gali muntu obaziga abagwira nga gabanansi gamenyebwa gabagwira ono yali mugezera ebibiina baamubuusa naye education is no longer key tebaamubuusa kati ali ku bbala akubwa n'akisusa eyayina okuvuga ennyonyi mafuta gayo ganuusa bakwesa sente mayumba ziwumba buwumbi kino kikaye tujja kiro zaako nga mufumbi toke lya bbeeyi ne masaka abagoya mpunga ali alina ebitaana bimpe nga mpunga
abaali tuyambye baalya tebaalya bigambo byabwe byokka abaalya baffe baalya abaali tuyambye baalya tebaalya biseera byaffe byokka
abeginegomebe okugoba ekirooto mu ghetto kirooto kyantiisa si kuyiwa girisi mu ggaali ne weegiriisa fiizi zaabula embeera yawunya yakyuma nonda sikulapu n'etala nga mmese ensomba byuma omwavu mu ddwaliro bw'otakwata mu nsawo mugagga kaabe muziba kusooka olaba omusawo eyaloota okuba dokita ng'asiba mu ttaawo byagaana anyakula masimu ewayise mu ttaawo malaya akola miraka ezeewunyisa n'eggulu anti ne bw'oba mulema yakuwa amagulu kali kawala kalino sente nayo olw'emmaali kafuga kkuba obuli omwakayisaamu eggaali ne sente yagwa ebitaano byagulanga mataka naye kati tebigula na mataka toke lya bbeeyi ne masaka abagoya mpunga agalina ebitaana bimpenga mpunga
abaali tuyambye baalya tebaalya bigambo byabwe byokka abaalya baffe baalya abaali tuyambye baalya tebaalya biseera byaffe byokka
wamoka nase sogeza bukyayi njogeza bulumi sogeza fitina njogeza kirimi wadde bangi boogedde nange kangezeeko yandibaye essaawa nga nze nina akalimi dembe lyange okwogera bwe nsirikamba neenyaga awo lwakiri njogera ebinkubya ne neenyaga nze ndikibanda ghetto ye firimu gye ndaga kyenva nkoleeza ekibanga kyemmulise gye ndaga amaanyi nina ekyo gakozesa kye ndaga nze tivi ya famire bonna amaaso gali ku nze sikola ninga tivi nfu sirina kye ndaga sente ziganya okujja kyokka emyaka gigenze ghetto youth olwa stress obucwirya butabika anywa genda haire neyesanga butabika abamudukaduka ekiro poliisi ng'erawuna kuba negezekwatako teguba muzannyo sikawona ekkuba n'ekutwala naye omugagga kabe guilty tasibwa kulya kawunga alya butaala gw'omwavu no chance for you to reason okwogera ekikuluma kulya mu nsi
y'olukweabaali tuyambye baalya tebaalya bigambo byabwe byokka abaalya baffe
baalya wamokanase the son of Najuma wamokanase baalya baalya bakufu wetolaba embuto bakufu son of Najuma wamokanase ne